Ntabashwa Olivier yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati muraho. Olivier we, turaho neza, nawe se urakomeye. Urakomeza rero uti ndi I Kigali mu Rwanda. Ndifuza indirimbo umurage w'ijambo ya Ben Rutabana. Ndatashya abana bose bagizwe imfubyi na genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ndabakomeza muri iyi minsi jana yo kwibuka ababo bambuwe na genocide. Yari Olivier Ntabashwa.
Mwana wange, umurage w'ijambo, mwana wange.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Address email ni radioyacu@gmail.com. Facebook ni VOA Radio Yacu. Mumfashe twongere dushimire cyane umuhanzi Masamba Intore. Muri imwe mu ndirimbo yaduhaye aragira ati uzabatashye.
Hobe 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 bakna burwan muze duhoberane twifurize y'ibyiza mporewe ibana bo. Chebabana babashaka muze tubaririmbe batabari urwanda morewe bavuka urwanda ndabasu. Nyamushumba mporewe abavumuka Rwanda ndabasuru.
Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Sebahungu Pierre Celestin yatwandikiye email kuri address radioyacu@gmail.com ati mwaramutse neza Sebahungu we, yego twaramutse neza, nawe se urakomeye. Urakomeza rero uti ndifuza indirimbo ya Runyurana Jean-Pierre yitwa Gushimira. Ishimishe abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika, service y'Ikirundi n'Ikinyarwanda, turagushimiye pe. Urakomeza uti ishimishe umuryango wanjye utuye Ikibungo. Ishimishe kandi Jeanne, Raphaël, Denise, Frédéric, Lionel, Frida, Mucho, Bella, Gasore, Rukara, Sibo uri rw'inkwavu, mukecuru wanjye utuye Irukira, n'abandi bose bitangira abandi mu buzima. Sebahungu Pierre Celestin, turagushimiye pe. Ngiyire indirimbo Gushimira ya Runyurana Jean-Pierre.
Nene, Valerie, nawe reki. Bibondo byanjye, uyu ni umurage twasigiwe n'abakurambere bacu. Icyiza cyose muzagirirwa, muzakizirikane kandi mugishime. Ni mu bikora gutyo bizabafasha mu buzima.
Gushimira ni ngombwa mu buzima. Gushimira ni ikintu gikomeye. Ni cyiza kumenya gushimira. Gushimira ni ngombwa mu buzima. Gushimira ni
kiganiro cy'umuziki dususuruke ni ku ijwi rya America. Address email ni radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Mutwoherereze nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze dufate ubutumwa bwanyu musuhuze abanyu.
Nitwa Eliane ndayifukami imba ibubanza kuri centre. Tutahije mama na papa nawe tuvukana n'abanyeshuri bose tuyigana hamwe n'abanzi bose. Ndatahije ndamwebwe nyene cyane cyane Thomas Kamirindi amaye umurongo. Murakoze
Eliane. Nawe urakoze cyane.
Ezo murakoze na
none se udutuyihe ndirimbe Eliane we.
Ndakunda hari ukuntu ya King James w'umunyarwanda.
Ngukunda bidasanzwe kuko wampinduye mushyashya. Na mama aragukunda. Sinari nzi gukunda na mbere y'ukuza. Nagushidikanya ntawagusimbura. Wijeje urukundo rutavangiye. Nge narakubonye sinakwemera kugenda.
Radio ijwi rya America ikiganiro dususuruke. Address email ni radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Umwigeme w'umunywanyi w'ijwi rya America witwa Zaza w'Ibujumbura mu Burundi yatwandikiye ati mume indirimbo imbaraga z'urukundo ya Ben Lutabana. Ati ndayikunda pe.
bizashira ingoyi nuko bizashira nyamaru rukundo rusangi mbere uruhayi yatarubushimisha amaherezo y'inkuru sangi mbere imbunda n'amasasu biragerageza bigahitana byinshi bigakiza bamwe abawimishikirano bakagerageza nyamara kahise bikemura iki umva murera mubwiza ukuri sindabona urukundo rutsindwa narahiye umva murera mubwiza ukuri sindabona urukundo rutsindwa narahiye intambara yarwo ntigire inkomere inaniza ntawigwamo umuhini warwo ntutera amabu ntawuvunika urukundo rutsindwa Na Samantha kuruzirikana ruwae umunani ndabigusabye ubuzima iruza batenguha na urugiri mamba bamurera mu bizu sinabona urukundo rutsindwa narahiye bamurera mu bizu sinabona urukundo rutsindwa narahiye intambara yarwo ntigire inkomere inaniza ntawi
Ijwi rya Amerika adresse ni radio yacu @gmail.com Facebook ni VOA radio yacu mutwandikire muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane nabo mukunda nshuti zacu rero mwese uko mungana aha niho dushoreje iki kiganiro dususuruke cy'uyu munsi mwese mwese rwose ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kamilindi I will always love you. Nzahora mbakunda iteka ryose ni nyakwigendera Winnie Houston. Murakarama.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And all you dreamed of.